chambo shafwa ukusamba ukwimba mudirector wa music naya nasenda fyose tiramuto kaisenda lekhuba yako simando na director wa music nasenda wa director wa
Ichalo chila wa manga na mwikala na bate mwikwa bobe Mule yangala mule shimika pa mongolu kwa Lelo chisafi mkubipa umonga afu mapo aya Uyo aya uko mushishi menga kabwela Mubwika shiwandi nalikweteko chibusa wandi Mubwika shiwandi alenja fwana mumimbile andi Lelo mwabele mfwa ya isa ya mpoka kon aya Uyo aya uko ine shishi menga kabwela Nalila, nalila Chisendo cha fina ichi Sontule
Kutila te tumone Umotu lese nechifunda Ala shaba lupa mushe kwena te tumona Ala shaba na vale chula Bachili vale mukabila wefwa we Kwena walibipa Tawa kwata noluse
Wefwa we Iwe wefwa we Usheni shita we Washabana bakwe mufilamba palukwa na bena payoyomba fue fibusa na ifwe pashala fye kumba bulili we mfwa we kwenda wali vipa
ichibemba chitila Sendelo mochele e umfu kufina Awe chiche na cha finisha We munandi walufyanya Awe we mfa walivipa
Nangu kwimbiro luimbolelo Tawalufwe Nangu kupele ndalama sasani Tawapoke Kwimba Wasendelo mutemu ikwa wandi Wale mkosele shalonse Tawa kwa tanoluse Hey tawa kwa tanoluse ine ni nani ukansambilisha vya kuikala pachanwe fiwa ya ni nani ukansambilisha hivya kuimba taulipo wende wina wende